yangova ekizibu kyo kyakulwayo oleyo tabala kyalo simanyi kyoloza naye ntyena nkupenda yena sula bw'omwoyo tegema maanyi wandeka mukyere nga twenkana soma obubonero amakipitonero gwesalawo osoma obubonero emiyange walinye yaba maje
sogenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
nsula nkaba eni yange walinye yaba maje
sogenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwa gala biliyo
nawe ogenda kunjagala
nsula nkaba
amakipitonero
nalose nabekika kuloba sikyamukomera ngabasibye obupingu siyitika ngabanamutegwa mere kyokalavu tawakana bizibu mpalavu sitalina musawo tusokuzira ndimu matala naye sirira makatala kinakumye empewe kaziza kugamba jangu watewe wasira jena kufuka ganga star kubo mukwano gwandwaza itankulaga ekitangala yange walinye yaba maje
sogenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwa gala biliyo
nawe ogenda kunjagala
nsula nkaba
eme
yange walinye yaba maje
sogenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwa gala biliyo
nawe ogenda kunjagala
nsula nkaba
amakipitonero
Pitonero Besara o somo bubonero Simani cholosa Naye ntyena nkupenda Yena sula bw'omwoyo taking my mind Wandeka mukyere nga twenkana Nalose nabekika Kuloba sikyamukomera ngabasibye obupingu siyitika ngabanamutegwa mere kyokalavu emiyange walinye yaba maje
sogenda kunjagala
onsuza ndula
amakipitonero
kwa gala biliyo
nawe ogenda kunjagala
nsula nkaba emiyange walinye yaba maje
Susan
Dula
I'm a keep it on
Kwa gala